Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.tv.com. Muri uyu mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima tubategurira buri wa gatatu muri aya masaha. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya kanseri y'ibere. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Radio Ijwi rya Amerika ibahaye ikaze mwese kuri radio yanyu mu mwaka wa 2020. Abagore miliyoni 2 n'ibihumbi 300 barwaye indwara ya kanseri y'ibere, kandi ibihumbi 6,850 ibihumbi 685 mbabarire barapfuye, nk'uko imibare itangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS ibigaragaza. Iyo mibare inerekana ko mu mpera z'umwaka wa 2020 hari 7,000,000 n'ibihumbi 800 bari bakiriho mu bari bararwaye kanseri y'ibere mu myaka 5 yabanje. Kanseri y'ibere iboneka mu gihugu icyo ari cyo cyose ku mugore uwo ari we wese ku myaka iyo ari yo yose ya nyuma y'ubwangavu. Cyakora uko akura niko n'ibyago byo kuyirwara bigenda byiyongera. Impfu zaturukaga kuri kanseri y'ibere zaragabanutse guhera mu myaka ya 30 kugeza muri za 80 nk'uko OMS ikomeza ibigaragaza. Yerekana ko amahirwe yo kubaho yatangiye kwiyongera mu myaka ya 80 mu bihugu bifite gahunda zo gusuzuma iyo ndwara hakiri kare, hiyongeyeho n'uburyo butandukanye bwo kuyivura. Ishami rya ONU ryita ku buzima rikaba ryarafashe intego yo kugabanya impfu zituruka kuri kanseri y'ibere kuri 2.5%, bityo rero bakarengera ubuzima bw'abantu 2,250,000 bashobora gupfa ku isi hose bazize kanseri y'ibere hagati y'umwaka w'2020 na 2040. Inkingi eshatu z'ifatizo zizishingikirizwaho mu kugera kuri iyo ntego ni ugukangurira abantu kwisuzumisha hakiri kare, kwisuzumisha kare no kumvikana n'umuganga mu buryo avura umurwayi. Ibihugu rero bigenda byubahiriza iyo ntego mu kwita ku babituye, ariho hazabaho gahunda, hakomeza kubaho gahunda zitandukanye zo kwegera abaturage mu buryo bw'ubukangurambaga mu bijyanye n'indwara. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turi kumwe n'impuguke inzobere mu bijyanye n'indwara za kanseri, barimo Dr. Hagenimana, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara ya kanseri za kanseri cyangwa se indwara za kanseri mu kigo cy'ubuzima RBC mu Rwanda. Turaba turi kumwe kandi na Dr. Theoneste Maniragaba, ni inzobere mu buvuzi bwa kanseri ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Bamwe mu barwaye kanseri y'ibere nabo baraza kutwungura inama n'ibitekerezo. Nawe rero hahuri hose ntiwiheze, duhe telefone yawe tuze kuguha ijambo. Abamaze kuduha telefone zabo kuri Facebook mwakoze cyane, n'abandi namwe turabategereje. Ntabatindiye rero nagira ngo twakire abatumirwa bacu duhereye kuri muganga Marc Hagenimana. Uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Nagira ngo ngushimire rwose uburyo witanze ukaba wafashe umwanya wo kugira ngo tuganire, nubwo wari ufite akazi kenshi. Wakoze cyane.
Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe kugira ngo tugeze kuba twumva ibijyanye n'ikanseri y'ibere, turebe hamwe uburyo twafatanye kuyirwanya.
Yego. Nawe muganga Theoneste Maniragaba, uraho neza, urakomeye? Dr. Theoneste,
iyi
muranyumva neza?
Brawumva.
Ye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ni nawe ngushimiye kuba wafashe umwanya kugira ngo tuganire. Ubonana n'abarwayi buri munsi, umunsi ku wundi. Nagira ngo rwose ngushimire uwo mwanya wafashe, ukemera ko tuganira. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina mpereye kuri Dr. Mark Hagenimana. Ikibazo cya kanseri gihagaze gute muri rusange mu Rwanda muri make?
Nakoze kuma ijambo. Ubikuri ndibaye kutuganira n'abatwumva kuri iki kibazo cya kanseri kuko gihangayikishije isi muri rusange ariko mu Rwanda by'umwihariko. Mu by'ukuri kanseri ziri mu ndwara zibasiye buri mu ndwara zitandura zibasiye cyane Abanyarwanda. Tugira amoko menshi ya kanseri agaragara mu Rwanda, ariko iyo urebye usanga kanseri ziza ku isonga ari kanseri y'ibere ku bagabo, ku bagore, ndetse na kanseri y'inkondo y'umura ku bagabo, ugasanga kanseri ya prostate ariyo iza ku mwanya wa mbere. Tugarutse rero kuri kanseri y'ibere ngira ngo nicyo tugiye kuganiraho cyane. Kanseri nk'uko nabivuze iza ku mwanya wa mbere, aho byibura 25% by'abadamu basuzumwa mu Rwanda bafite kanseri ari kanseri y'ibere baba barwaye. Urebye imibare dufite y'abantu twakiriye dufite icyo kibazo cya kanseri mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda, twakiriye abantu bagera kuri 636 bashyashya. Tuvuga yuko ari bo bonyine bayirwaye, kuko hari igihe haba hari n'abandi bantu baba bayirwaye kubera ko batashoboye kwivuza ntibamenyekane, kuko umuryango w'abibumbye ugaragaza ariko byibura muri uwo mwaka hakwiye kuba harabonetse abarwayi bagera ku 1,277. Noneho irebye abarwayi dufite mu myaka itanu usanga bagera mu 2,605, by'ukuri numva yuko ntabwo ari imibare iri hafi. Kanseri nicyo gihari kandi kitwugarije nk'uko cyugarije ibindi bintu bitandukanye byo ku isi.
Hari rero ibikorwa nk'uko mbivuga, iyo indwara za kanseri y'ibere iza ku mwanya wa mbere ku bagore, ya prostate ikaza ku wa mbere ku bagabo. Hari uburyo butandukanye nk'uko wari ubivuze nyine, kandi nanjye nabivuze dutangira, turibanda ku ndwara ya kanseri y'ibere. Mu gukangurira rubanda ibijyanye n'iyi ndwara, hakorwa iki mu gihugu? Intego mwafashe muri gahunda zitandukanye zo kurwanya kanseri y'ibere ni izihe, ziganisha hehe?
Nakoze mu by'ukuri Minisiteri y'Ubuzima tuyinjije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Twashyize ubukangurambaga bukomeye bwo gufasha Abanyarwanda muri rusange ku buryo bagomba kubaho neza birinda ikanseri, kandi n'abayibonye bakayisuzumisha hakiri kare. Ngira ngo icyo ngira ngo mbwire abantu muri rusange no ku wundi kanseri y'ibere kuyirinda ntabwo byoroshye, nk'uko dushobora kwirinda kanseri zimwe na zimwe nka kanseri y'inkondo y'umura. Ariko nubwo kuyirinda birashoboka, ariko ntibije yuko biri birashoboka ku kigero kiri hasi. Akenshi icyo dukangurira abantu ahubwo ni ukuyimenya hakiri kare, kumenya ibimenyetso byayo hakiri kare, cyangwa kumenya abantu bari kuri risike, abantu bafite ibyago byinshi byo kwirwara, n'abandi bantu muri rusange bakamenya kwisuzuma no kwisuzumisha hakiri kare, kugira ngo ufite ikibazo uyifite abe yavurwa kare, akizi ko umuntu avuye kanseri y'ibere hakiri kare haba hari amahirwe menshi yo gukira. Ibikorwa rero dukora bitandukanye dukora muri minsi mu bukangurambaga, twifashishije inzego zitandukanye, twifashisha radiyo, twifashisha abajyanama b'ubuzima, twifashisha n'inzego z'ibanze, kugira ngo byibura Abanyarwanda muri rusange bamenye ubwe uko ashobora kwisuzuma ibere, kuko tubakangurira yuko buri wese ari kwisuzuma byibura ibere buri kwezi, yabona ikimenyetso kidasanzwe akaba yakwegera ivuriro rimwegereye kugira ngo ahure n'abaganga babizobereyemo bamusuzume neza, kuko barebe niba ari kanseri arwaye bamufashe, cyangwa niba hari ikindi kibazo gihari bamufashe. Ubwo rero nk'uko wari ubibajije, ibikorwa turi kwibandaho cyane ni ubwo bukangurambaga bwo kumenyesha abantu yuko kanseri ihari, tubamenyesha ibimenyetso byayo, tubamenyesha uko umuntu yakwisuzuma, tunababwira kandi ko serivisi zitari kwa muganga ko bagiye nabo bakabasuzuma kugira ngo bigaragare.
ibyo bimenyetso turaza kubigarukaho mu kanya. Reka noneho mbaze muganga Theoneste Maniragaba, mu murimo wanyu mukora mukurikirana abarwayi ba kanseri buri munsi, n'icyo mwatubwira cyihariye mu buvuzi bwa kanseri nk'uko nyine muhurana nabo barwayi umunsi ku wundi, icyihariye n'icyo ku ndwara ya kanseri?
Murakoze cyane ku bw'ijambo. Nk'uko umuyobozi w'ishami rya kanseri bitubwiye, amaze kubivuga, icya mbere ni uko abarwayi benshi basigaye bagaragara ari bapfushe. Ubu njye nkora mu bitaro dukoramo, dufite kiliniki hari y'abarwayi ba kanseri, ku buryo bituma tugira imibare myinshi ibyiganje mu bibazo mu gihugu, cyane cyane ko n'ubuvuzi bwose bushoboka buvura kanseri 90% buboneka mu bigo bya bitaro bya gisirikare by'u Rwanda. Abarwayi ubundi ibyiganje n'izindi kanseri n'izindi nkondo y'umura za prostate byinshi bipresente, baboneka hagati y'imyaka 45 kuzamura. Nyamara ku burwayi bwa kanseri bene bisanga benshi ari abantu b'imyaka 30-35, yewe n'abantu n'abagona bakiri bato cyane nk'ab'imyaka 28 turabakira. Kuri yo nari ndwara ihangayikishije, urabyumva, umuntu w'umudamu benshi ni abadamu b'igitsina gore tubona bari hagati y'imyaka 25-35-40, ni abantu bakiri bato cyane bageze igihe cyo kwibaruka, bageze igihe cyo gukora imiryango yabo ndetse no kubyira muri rusange. Icyo ni ikintu cyihariye cyane wenda ku ndwara ya kanseri. Hanyuma ikindi ni uko kuvura uburwayi, iyo tuje kuvura burenze umuntu hakiri kare ndetse ukamugaza ukabwana mwinshi, urumva ari ikintu cyihariye cyane ku burwayi bwa kanseri y'ibere, ku buryo wese agushyira niba kugira ngo abantu babone ubwo bakiri kare batashoboye kubyisuzumisha ndetse banabuze hakiri kare.
Muratubwira ko abantu baboneka barwaye indwara ya kanseri, za kanseri nk'aha kuri prostate muravuga abagabo baba bafite hagati y'imyaka 40-55, ubusanzwe tumenyereye abagabo bafite 50 no kujyana hejuru, abagore nabo kuri kanseri y'ibere muravuga abakiri bato imyaka 30 ni mikeya ugereranije n'uko kera byari byifashe. Ni hari ikintu cyaba cyarahindutse gituma haba harimo kugaragara abo bantu bari mu myaka yo hasi ugereranije na n'ibyo twari dusanzwe tumenyereye?
Bo kugeza ubu nta bushakashatsi turakora mu Rwanda bugaragaza impamvu z'abatoya, ariko turi mu Rwanda gusa muri akarere kacu, yewe na za Tanzania nibyo bigaragara. Icyo navuga cyo ni uko intekerezo ko hari nyinshi nawe mufite ari imibare y'abantu barakoze baturutse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Burayi na Amerika, ariko mu bihugu byacu byo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere tuvuga ko bifite ubukungu bwo hasi, ubundi ntibigaragara abantu bose batoje. Nkaba ntekereza ko abona hari impamvu nyinshi zifitanye isano na byo bishobora wenda kuzagaragara n'ubushakashatsi.
By'umwihariko se ku bijyanye na kanseri y'ibere, abo mwabonye kugeza ubu baba bafite, abo mwabonye ku buryo bafite amahirwe yo kuba bayikira, ni ibiki mwatubwira byaba byarabongereye nk'ayo mahirwe turebye nk'ababashije gukira?
Icya mbere nayongere ko abantu benshi bakira bagera kuri 100% benshi baza bageze ku cyiciro hafi cya nyuma. Ni sosiyali gituma abarwayi benshi wenda bagaragara bakenewe. Abaje kare rero icya mbere kibakora ni uko nuko mbuka ngambaga nkunze kuvuga kuri radiyo nimwe w'umuntu yabyumva agahita amenya ko turi koko byayo bishobora kuvuga bigakira akisimisha, hari n'abibona mu by'ukuri bakabitekereza, ariko tuzima tukita bakaza abo ngabo baravuga rwose, dufite abaganga bakora shirinji, bamara gukora shirinji nabo rufata wenda ubundi buvuzi bwongera gukamiriza bwongera za mbaraga za shirinji nka radiyoterapi, shimiyoterapi, bakabibona bagakira rwose benshi twaravuye barakira. Abo bake rero icya mbere ni ukumenya ko kanseri iriho, bakamenya kwisuzumisha, benshi baba barayimenye, hanyuma ikindi noneho bakivuga hakiri kare. Kuko ikibazo cyinshi ikibazo kinini dufite hano iwacu mu bihugu byacu ni uko abantu baba bazi wenda ko uburwayi buhari, ariko abenshi bazi ko uburwayi budahari, ndetse batekereza wenda ko hari n'amarozi, ko hari imivumo se, hanyuma iyo bageze bakiri imiryango yabo mu biturage ntabwo bahita bisuzumisha, barabanza bagategereza bakajya mu buvuzi bwa Gihanga. Ibyo byose bitinda bigenda bituma uburwayi noneho gukura, iyo urwaye ukura rero ujya kugera ku muganga wo kudufasha ntugeze icyo gukorerwa noneho no kuvura noneho ugasanga ntabwo bitanga umusaruro ko wakira, ugasanga umuntu izwara yamuzahaje irananyisha. rero nico gice twavuga cyatumye cyose kuboneka ari kumenya makuru akiki nishaki bikare hanyuma bakabona ubwo tuvura
dufite amahirwe kuba turi kumwe n'umuntu warwaye indwara ya kanseri akabasha kuyikira. Mu byo mutubwiye muganga Theoneste, muravuga ko kwivuza hakiri kare bifasha. Nagira ngo noneho duhe umwanya n'umwe mu bakize iyo indwara ya kanseri, nawe adusangize inama ndetse n'ibitekerezo ku buryo yabyitwayemo. Charlotte, uranyumva? Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kutwakira.
Wakoze cyane rwose kubafasha uyu mwanya nawe kugira ngo uze tuganire. Iyo umuntu yumvise umuntu wanyuze mu kibazo n'uburyo yakitwayemo birafasha. Nagira ngo utubwire mbese nko muri uyu mwanya tuganira umeze ute, urumva uhagaze ute?
Ndaho meze neza, akazi kari karahagaze kubera uburwayi, ariko nasubiye mu kazi imyaka itatu irashize, ubuzima buragenda neza, nta kibazo bufite.
Imyaka itatu irashize ukize kanseri cyangwa usubiye mu kazi?
Nkize kanseri nkasubira no mu kazi, ngakora imirimo nk'iyo nakoraga mbere.
Tubwire rero ucyumva iyo nkuru yuko ufite kanseri y'ibere, wabyakiriye ute?
Nabyakiriye nshyira imbaraga mu mutima wanjye, nkitambwira umutima wanjye ngo ngomba gukira. Icyo kintu nicyo nagendeyeho, ibyo nagendaga mbona byose, kubagwa, guterwa ziriya nshinge za shimiyoterapi byose, ariko imbere yanjye nkaba mfite mu bwonko bwanjye ko ngomba gukira. Niko rero byaje kungendekera kuko ndakira.
Wagiye hashize igihe kingana, wamenye ute ko urwaye? Niki cyabaye imbarutso yo kumenya ko urwaye kanseri y'ibere?
Nabanje kumva akantu kakabyimba mu ibere, nkakora nkumva kameze nk'akabuye. Ngiye kwa muganga banyandikira guca mu cyuma, bigeze aho banyohereza hariya kuri rwa Faisal, bafata akanyama barapima biopsi. Nyuma yaho nibwo bambwiye ko basanze ari kanseri.
Ubwo watangiye rero guhita wivuza wegera abaganga ukimara kubyumva?
Negereye abaganga banshyira kuri gahunda. Igihe kigeze ndabagwa, mbagirwa hano mu bitaro bya Kanombe. Igihe kigeze nyuma y'iminsi mike y'icyumweru ntangira kujya guterwa ibitaro ziriya nshinge batera, nabwo buba ari ubuzima butoroshye. Umuntu apfuka imisatsi, uruhu rugahinduka akaba umukara, ariko nkomeza kujya nizera ko nzakira. Kandi nagira ikibazo nkegera abaganga nkabagisha inama, bakankomeza bakambwira ko ariko bigenda, ko ariko imiti igenza umuntu. Nyuma yaho ibyo byose byaje gushira ndakomera, ubundi muzima nta kibazo mfite.
Charlotte, uravuze uti umuntu anyura mu buzima bukomeye ndetse akagera n'aho apfuka imisatsi agahinduka. Iyo ibyo bibaye akenshi hari igihe usanga abantu sinzi ukuntu nabivuga batihangana, bashobora gufata umuntu nabi, bashobora kumubwira amagambo amukomeretsa. Nk'abo ngabo wababwira iki?
Nababwira ko kanseri ari indwara nk'izindi, kandi ari indwara ikira iyo umuntu yivuje hakiri kare, ko nta mpamvu yo guha umuntu akato, ahubwo ari ukumutera inkunga mu mutima umubwira ko yakira nta kindi.
Charlotte, urakoze cyane. Hari ikindi wumva wagiraho inama abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika badukurikiye muri uyu mwanya? Turaza kongera kugarukaho mu kanya nihagira umuntu wifuza kugira ikibazo kubaza, ariko nagira ngo nguhe aka kanya niba hari n'ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mbere yuko tubatukure kuri gatoya.
Inama natanga kuri ubu burwayi bwa kanseri y'ibere cyane cyane ni ukumenya kwirinda ibyo abaganga baba babujije abarwayi, kwirinda itabi, inzoga, no kwirinda ibyo bita stress cyangwa se umujagararo, ukwirinda kugira kariya gahinda gasaze, ariya ndwara yitwa depression, kuko nabonye ari byo bintu bishobora gutuma umuntu ashobora kuba yaremba akagenda ntaki, akagendera ko ntaki. noneho ari nama group twagiye dukora hano mu gihugu yo guhumurizanya ubwo rero umuntu yaza kwa kanimero tukamuyobora kuko iyo muhuye muri abantu murwari iyo ndwara muyivuza umwe yivuza ibunaka ibunaka mugahura mukaganira hari icyo bimara ku miti tuba twakwiye kwa muganga bigatuma umuntu aho atari we wenyine kandi tukagira inama y'ukuntu tubaho mukiri
rwose ndagushimiye cyane kuri izo nama n'ubuzima bwawe udusangije ku uri iki kibazo cy'indwara ya kanseri y'ibere uti abantu bakurikiza inama za muganga bajye hamwe birinde kwigunga ndagushimiye cyane rwose ubwo turongera mu kanya ni hagira umuntu uhamagara ashaka kukubaza ikibazo urakoze cyane reka noneho twakire Daniel ku murongo wa telefone arifuza kugira ikibazo yabaza cyangwa se gutanga inama cyangwa igitekerezo Daniel uranyumva
ndakumva cyane Jenny
oyi urahagana hehe
ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego nuko ufite ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
mfite ikibazo nifuza kubaza ku indwara ya kanseri y'ibere ndagira mu mbariza abatumirwa bari aho ese kanseri y'ibere itandukanira he n'izindi kanseri twumva ngo za kanseri za prostate n'izindi batubwire itandukaniro ririmo ikindi mwambariza iyo kanseri y'ibere ko twumva n'ikunda kurwarwa n'abantu b'abagore n'abakobwa ese abagabo bo ntago ibafata ikindi muza kumbariza murambariza ese ku muntu wayirwaye mu by'ukuri hari amahirwe angana kugira ngo abe yakira ese umuntu yayikumira murakoze cyane Jenny turabakunda cyane
natwe turabakunda rwose urakoze Daniel reka bwo ndabanza mpe muganga ukurikirana abarwayi b'indwara Theoneste Maniragaba umusubirize Daniel hanyuma bwo na mugenzi wawe muganga Marc araza kukunganira
amakore cyane ikibazo kiwe mu gihe abakibazo bitatu icya mbere ni ukuvuga ngo ese itandukanye rya kanseri ya prostate n'ibere ni byo icya mbere itandukanye ni uko kanseri ya prostate ifata prostate nyine y'ibere ifata n'ibere hanyuma nicyo nahita mubwira icya kabiri noneho ni uko kanseri y'ibere ishobora gufata abagabo n'abagore cyane cyane ko ibyagaragaje n'ubushakashatsi ni uko ku bagabo irabarembye cyane mu buryo ndetse irabazaza cyane benshi bamaze kuvura ahangaha za kanseri y'ibere ku bagabo kandi nabo tubavura cya gatatu se baravurwa bagakira yego kubera ko tumaze kubona n'umuhanga uyiduhaye mu gihe umuntu abonetse hakiri kare atararemba nk'uko ubuvuzi burahari yari ubwo kubagwa radiyoterapi na shimiyoterapi mu gihugu cy'u Rwanda n'iwacu birahari
ikindi kanseri ya prostate ntabwo yafata abagore
kanseri ya prostate ntabwo ifata abagore kubera ko prostate ni urugingo ruba ku bagabo gusa ntabwo ruba abagore bagira bitewe n'uko bo bafite ibyabo batandukana n'abagabo
yego ariko ibere hari abakomeza kwibaza ngo kanseri y'ibere ngo ni iy'abagore gusa nibo bafite amabere ndumva mubisobanuye neza ko n'abagabo bayirwaye
n'abagabo dufite amabere ariko mu bwice bitandukanye amabere abagabo wenda agatura nk'ay'abagore ingabo y'amatonsa ariko ingingo zimwe mu ngingo zo mu bindi kanseri amabere y'abagore natwe turayifite turayirwara rwose abagabo bajya babimenya
yego Dr. Marc hari icyo mwakongeraho nk'umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC mukurikije ibyo muganga amaze kuvuga n'ikibazo Daniel yabajije
murakoze ngira ngo Daniel icyaza bayishingiye mu kiga cyane kandi ndashimira Dr. Tonet yuko wampaye ibisobanuro bihagije gusa icyo nagira ngo nongereho kuko yari abashije tete abantu barafurwa bagiye barafurwa bagakira yego nk'uko dufate ni paridebe biterwa n'igihe umuntu agiye kwa muganga ubundi tugira igiciro dushyiramo abantu barwaye kanseri twagita nk'ibiciro bine umuntu ugitangira kwirwara iyo bitagaragaye bivuze igenda ikura ikagera mu cyiciro igera mu cyiciro cya mbere ikagera mu cyiciro cya kane ariko tuvuga ngo yarenze umuntu cyagiye yatangiye ku yari igice yahereye yatangiye kugera mu bice by'umubiri ubushakashatsi twakoze mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye bagaragaje ko iyo abantu baje kugitangira nibura 90% baravurwa bagakira, 90% baje kanseri yari kugitangira baravurwa bagakira. Ariko iyo rero umuntu aje kwivuza atinda ari nabyo tumeze yuko mu Rwanda tujya tubona abantu benshi baza kanseri tuvuga yuko isa nkaho yabarenze cyagiye yararebye igiciya yatangiyemo yaratangiye kugera no mu bindi bice. Icyo gihe amahirwe yo gukira ni make cyane ndetse asa nkaho ari nta ntara ihari mu bihugu byacu. Yari yo mpamvu tukamiza abantu yuko bakwiye kumenya kwisuzuma bakwisuzumisha bakaza hakiri kare aho amahirwe yo kuvurwa agakira aba agishoboka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho turimo kuvuga ku ndwara ya kanseri y'ibere. Twakire ku murongo wa telefone Claude Hakizimana. Wiriwe Claude?
Semiriwaje. Uyu alo?
Wiriwe neza?
Wiriwe?
Yeyo, duhamagaye urahe he?
Ah, sungana duherereye mu ntara ya Gitega ku murongo mukuru wa politiki.
Yego. Ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo?
Bo, tena nshaka kubaza ubu buryo indwara ya kansera ifatamwe abantu, kuko ntuma numva ku maradiyo umenga irikirahitana abantu ku bwinshi. Nshaka kumenya n'icyo kintu twakora kugira ngo tuyirinde, kumbure idashobora ko ufata abantu benshi batandukanye. Tukasha tumenya mbega irakira iyo umuntu ayimufashe akabimenya kare bigenda gute kugira ngo iyo ndwara ive mu gihugu canke ipfunguke canke igende burundu. Ibyo nashaka kumenya.
Urakoze cyane. Urakoze Claude. Reka ubwo bagusubize bimwe bari bamaze kubivuga mu bisobanuro bari bamaze gutanga, ariko ngo aryo hasubiwemo cyangwa se reka tugusobanure neza, kuko ndabizi ko mo aho ngaho Igitega n'ahandi mu bindi bice by'u Burundi mutatwumva neza kubera ikibazo cya FM. Dr. Marc mwasubiriza Claude.
Ya wakoze. Bera ku kibazo cya mbere abashije avuga ngo twe kanseri y'ibere bitwaye inda gute. Mu kanseri mu by'ukuri itoroshye kuyirinda, ariko biranashoboka. Hari ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ayirinde, nubwo ifite uruhare rutari runini cyane. Ariko icyo tuba dukangurira abantu kenshi ni ukwisuzumisha hakiri kare, kugira ngo tumenye rero uko twayirinda. Twabanza tukamenya muri makeya ibintu byongerera amahirwe n'ibyago, ariko tukabyita mu Kinyarwanda abantu baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Tumenye rero icyo twakwita risk factors. Ubwo rero dushoboye kuzirinda bifite uruhare bishobora kugabanyaho, nubwo bitavano burundu yuko umuntu yayirwara. Bimwe muri ibyo ngibyo hari ubundi wenda icyo nagira kubwira, hari ibyo umuntu adashobora guhindura n'ibyo nakubwiraga byizana. Ubwo twakajya tuvuga uko umuntu agenda akura niko aba afite ibyago byinshi byo kwirwara, icyo ntacyo twabyinduraho. Ikindi hari icyo kwita factors genetique cyangwa family history. Nivuga ngo ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko iyo ufite mu muryango wawe umuntu wigeze urwaraho kanseri, haba hari ibyago hagati ya 5-10% yuko nawe ushobora kwirwara. Rero ni ikintu tutahindura. Ikindi hari amoko amwe n'amwe y'abantu bakunda kwirwara, ndetse n'abantu hari n'abantu baba barahawe ubuvuzi bumwe na bumwe wenda cyakuzwe neza bwa radiation, nabyo bikaba byabaviramo ikibazo. Gusa mu Rwanda dufite uburyo bwizewe ku buryo buvura neza abantu ariko budateye ibindi bibazo. Ibyo ni byo ni ibintu bimwe bishobora gutuma kanseri yibere abafite ibyo ngibyo bagira ibyago byinshi byo kwirwara, ariko tudashobora kugira icyo duhinduraho. Ariko hari ibyo dushobora kugira icyo duhinduraho. Hari izindi mpamvu zongera abantu ku ibyago byo kurwara kanseri, aho twavuga nko kunywa inzoga, kunywa inzoga nyinshi, ndetse no ku bantu bagira umubyibuho ukabije cyangwa badakora imyitozo ngororamubiri cyangwa itabi, ndetse hari nuko abantu bakoresha imisimbure imwe n'imwe myinshi itari ngombwa ishobora kongerera ibyago byo kwirwara. ndetse hari no ku hari n'ibindi bigaragara byaje bigaragara cyane ku bantu kwadamu batunza cyangwa batigeze babyaraho nabo bigenda bigaragara yuko bafite ibyago byinshi. Muri make rero nisubije ku cyo wabibajije, kunyirinda biragoye ariko hari ibyo dushobora gukora kugira ngo tugabanye ibyago byo kwirwara. Ibyo ngibyo harimo nko kureka inzoga nyinshi nk'uko nabivuze, harimo kureka itabi, harimo gukora imyitozo ngororamubiri, kwirinda umubyibuho ukabije, ndetse ibyo ni byo ushobora gukora bigabanyaho urugero rutoya. Noneho ariko icyo tugukangurira cyane ni uko kubera ko twabonye ko hari n'izindi mpamvu zizana ukabigiramo uruhare mu buvuzi, icyo tuba dukangurira abantu ni uko ahubwo bisuzuma ishakire kare kugira ngo bavuge bati ndahita mbijyanisha n'ikindi kibazo wari ubashije, mbe niba hari amahirwe yo kuvurwa umuntu agakira kuko nari twabishubije imbere, wenda ngo ndabisubiremo. Ni uko akazi akenshi igaragaye hakiri kare, akenshi nta n'ubwo igaragaye nta n'ikimenyetso umuntu aba yumva ko ufite akabyimba muri we ariko ukata kurya ikintu uko waba wakwisuzuma cyangwa muganga akagusuzuma akaba yakumva. Icyo gihe rero iyo ikarita itangira gukira itaragera kure, icyo gihe amahirwe yo kuvurwa ugakira aba ari hejuru cyane, navuga ko hejuru 90% ushobora kuvurwa ugakira, ariko iyo waje kwivuza utinze amahirwe yo gukira aba ari make cyane. Ayo mpamvu rero kwivuza kare no kwivuza kare no kwivuza neza ari bimwe mu bintu bishobora gutuma abantu bagira amahirwe yo gukira hakiri kare.
Yego Dr. Theoneste, nagira ngo mukomeze kugenda mwuzuzanya, muganga Mark atubwiye ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye ibyago byo kuba yarwara kanseri, ariko nk'aba bantu tuvuge by'umwihariko bafite ubwo burwayi mu kiryango, hari uburyo bakwitwararika kurusha abandi, mubagira inama ki bakwitwararika kurusha abandi bagakora ibi byose muganga yaratanzemo inama, kureka inzoga, kwita ku kibazo cy'umubyibuho yenda ntibarenze, kwita ku myitozo ngororamubiri, kureka itabi, bo hari inama mubagira ku buryo bwihariye abashyite mu kiryango
kuri icyo cyafite ibyago byo mu muryango? Icyo twita genetic predisposition. Icya mbere ni uko hari ikiganiro tuba tugomba gupima kigaragaye ko umuntu koko afite akoko kamwe mu karanga bwoko kagaragaza ko ibyago byo kuzarwara kanseri, kuko umuntu ntabwo yishobora kuba yafashe ibiryo umuyobozi w'ishami rishinzwe kuvura indwara za kanseri yavuze. Icyo dukora araza tukamupima akatubwira amateka y'umuryango, niba ari we nawe ufite barwaye, niba ari we ufite wenda bashobora kuba banarishwe n'uburwayi, nawe tumupima ikizamini cy'amaraso bigaragaza ubushya akora kuzimwohereza ibyo nama gikorwa neza azajya ava tumukurikirana tumusaba ibizamini ngo tubone ko uburwayi yaba ufite tumufatira hakiri kare tumuvure, nta kindi kwa mukaba ngo bagomba gukorerwa.
Yereka twakire noneho Edward Mubaraka, uranyumva?
Ndakumva neza.
Wiriwe neza?
Mwiriwe amahoro.
Yego nawe?
Nanjye ndabona nshimira Imana y'i Rwanda.
Aleluya. Urahagana he?
Ndi mu karere ka Kicukiro, umurenge ni uwa Kicukiro, akagari na Kacyiru, umurenge ni umudugudu ni Karusizi.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo akenshi na kenshi iyo abantu bumvise ko barwaye indwara ya kanseri barahahamuka, cyane cyane impamvu ituma bahahamuka ni uko baba bazi neza yuko iriya kanseri barwaye itazakira. Ubundi abantu bari bamenyereye kumva ko kanseri ikomoka mu bisebe, ibingibi bisebe by'imivogo cyangwa se nakwita imishunzo mu gihanganiro gusobanura icyo gisebe, kiba ari igisebe kibi kibabaje cyane n'umuntu ukirwaye abababaye birenze urugero. Noneho bakavuga bati umuntu narwara iki gisebe uwo kabyarawe kiteho neza kugira ngo kitazazamo kanseri. Ibyo bintu birababaje ku buryo abagiye babirwara bagiye bacibwa amaguru kandi bagiye bacibwa amaboko, ukumva kanseri ni ikintu giteye ubwoba, ikintu kibabaje none uyu munsi nkaba natangajwe no kumva umuntu arwaye kanseri akayikira bakiri mu bintu bishimisha. Nkabaza rero abenshi nubwo bavuga ngo kanseri ni kibi cyane, nkaba numvise ko hari umuntu wayikize, nkibaza kanseri ubusanzwe virusi yayo iterwa n'iki? Kanseri iturafata iki? Benshi bumva kanseri zo mu bwonko, abandi bumva kanseri zo mu mara, abandi bumva kanseri z'ibere, cyane cyane nk'iyi ngiyi y'imwagarutseho. Izi kanseri zituruka ku ki? Virusi imutera ni iyihe? Ese bya bisebe by'imivogo bibi cyane by'imifunzo nibyo bigira intandaro yo kugira ngo kanseri ibeho? Ahandi kanseri bitana abantu, umuntu wese iyo yumvise ko arwaye abazifata, ni igiki cyakumira impfu kigagaruramo abantu icyizere cyagaragara ko umuntu uzandura kanseri cyangwa uzafatwa na kanseri? Nibaza ko ari ibindi byo nabazaga.
Usoza ntabwo twumvise icyo uvuze, ariko indumva ibya mbere byari byumvikanye, bisa nk'ibyo byari byumvikanye.
Icyo nari mvuze nsoza, nari mvuze ni ibihe byiringiro abantu bakwiringira cyangwa se kwizera yuko abantu barwaye kanseri bashobora kuyikira? Ese ni ubuhe bukangurambaga cyangwa se mobilization, haba kuva ku rwego rw'umudugudu ukazamuka ku rwego rw'igihugu, ndavuga cyane cyane ahangaha mu Rwanda, bakangurirwa kuza kugira ngo bipimishe izo kanseri? Ibyo kwipimisha no kubafasha kwivuza no kugira ngo abo bantu babarememo icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.
Ndagushimiye cyane Edouard Mubaraka. Reka ikibazo cyawe, ibibazo byawe mbihe Dr. Theoneste Maniragaba, hanyuma ubwo Dr. Marke nawe araza kumwuza kumwunganira. Dr. Theoneste,
ibintu bitandukanye ariko ikingenzi kirimo arabavuze ni ikihe kintu gitera kanseri? Ni ikintu gito. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwakozwe ku isi ntabwo buragaragaza ikintu cyangwa impamvu nyamukuru itera kanseri. Icyagaragaye kuri ubu bwoko bwa kanseri ni bimwe mu byago bigenda bibaho byasuzukira abantu kurwara kanseri, kuko n'indwara zose za kanseri zo mu bwonko tuzajya dushobora gusuzuma tukabona bimwe byangiritse, ariko mu by'ukuri ikintu icyo ari cyo cyayiteye rwose ntabwo biragaragara. Icyo inama namugira rero ni ibi: igihe cyose twigishije kuri kanseri itandukanye, tuvuga ibyago bishobora gusimukira kurwara iyo kanseri, ibyo byose bagomba kumenya mbere na mbere, hanyuma tukipimisha hakiri kare, kuko indwara nyinshi za kanseri n'ubuvuzi zirahari mu gihugu. Ni ibyo navuga.
Hanyuma Dr. Marke, nk'umwe mu bakurikirana izo ndwara za kanseri ku rwego rw'igihugu, namwe muravugaho iki?
Okay, arakoze abajije ikibazo cyiza cyane. Ngira ngo ibyo kandi n'ubutumwa mu by'ukuri ko nta mpamvu by'ukuri izwi itera kanseri shashatsi buracyakorwa, ariko icyo twabyumva ni uko kwirinda byo birashoboka. Hari ibyo umuntu bimwe nawe ashobora gukora kugira ngo yirinde kanseri nyinshi n'udatari zose, kugira ngo twaje tubivuga. Hari kurya indyo iboneye cyane cyane irimo imbuto n'imboga bihagije, ibyo byongera amahirwe yo kwirinda indwara zitandukanye zirimo na kanseri. Harimo kutanywa itabi, nyaruzi ko itabi itera buriya amoko ibiti, ntabwo tuvuga ngo riyayitere ariko ritera ibyago byo kurwara amoko menshi cyane ya kanseri ndetse n'inzoga nyinshi. No gukora imyitozo ngororamubiri. Abahanga bavuga yuko ibyo tubikoze dushobora kugabanya byibura hafi ya kimwe cya kabiri cy'ama kanseri abantu bashobora kurwara. Ariko hari ikintu kimwe cya kabiri, niyo wakora ibyo ngibyo utapfa kwirinda, nubwo twabivuga ari ibyiza bitewe n'umuryango cyangwa twite fata jenetike, hari n'ibindi bintu byiza ku mpamvu nyine itazwi. Icyo twakubwira abantu yuko bisuzumisha hakiri kare. Minisiteri y'ubuzima yashyizeho uburyo bwo gufasha abantu kwisuzumisha hakiri kare, hari icyo twita annual medical check up, uburyo buri munyarwanda wese ufite imyaka mirongo itatu n'itanu kuzamura akangurirwa byibura kugana ivuriro rimwegereye kugira ngo bamukorere check up, bapima ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo indwara zitandura ndetse harimo na kanseri. icyo gihe rero iyo muganga abonye hari ikigaragaza ko umuntu yaba afite ibintu bya kanseri amufasha kuri ikindi ariko hari kanseri iri yagira amoko menshi na kanseri zimwe gusa kwiyanze kuyibere buri kanseri nyine ifite uburyo nayo igenda isuzumwa ntabwo cyekatse tuvuga ikorwa buri mwaka muganga tuzamuganga ngo dusuzume niba nta kanseri arwaye ahubwo umuntu ujya asuzuma byimbitse muganga akora ashobora kubonamo ibishobora kwera kuba bigaragaza yuko umuntu ashobora kuba ari ibimenyetso bya kanseri runaka afite bityo akaba yamwohereza ahabugenewe kugira ngo bamuhe bamukorere isuzuma ryimbitse niba ari kanseri afite ayirware ariko ikintu cya gatatu tubwira abantu ni uko indwara iyo ari yose urwaye ubona utazi iyo ari yo utazi ikiyitera cyangwa ubona idakira ni byiza yuko ujya kwa muganga yahoze avuga ngo imitunzo niba ari byo bitera kanseri ntabwo ariko abantu bafite ibisebe ariko baba barwaye za kanseri ntabwo twavuga ko ibyo bisebe ari byo bitera kanseri ariko hari n'ababa barwaye ibyo bisebe bitewe na kanseri barwaye ariyo bakwiye kugira ibyo bisebe nubwo yuko rero ushobora kugira igisebe ari igisebe gisanzwe giteye izindi mpamvu zitandukanye igisebe gishobora guterwa na mikorobe zitandukanye amabakiteri ashobora kuyitera ashobora gukomereka hari izindi mpamvu ziyitera ashobora kuba ifite ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi cyangwa igisebe gikikije vuba ariko noneho hari igisebe ushobora kugira kubera yuko hari kanseri irwaye igice runaka ibyo byemezwa na muganga niyo ushobora kugusuzuma akamenya niba icyo gisebe ufite kuko ari igisebe gitewe n'izindi mpamvu cyangwa niba muri icyo gisebe bashobora gufataho akanyuma bakagasuzuma bakareba niba koko ari kanseri yaba yarabiteye iyo mu by'ibanze hari abajije abajije byinshi cyane ariko gisebe yuko n'iby'ibanze twabishubije habaye harimo ikintu tutashubije yaza kongera kukibaza neza tukamusobanurira
nta kibazo rwose murahari kugira ngo mubasubize nkurikije n'ibyo muvuze na mwunze mu ryo Charlotte nawe yavuze hari uruhare rw'umurwayi cyangwa se umuntu ku giti cye mu byerekeranye no kuba yakwivuza muravuga muti abantu tubakangurira kuba bakwisuzumisha hakiri kare Charlotte nawe yatubwiye ko yisuzumye akumva akabyimba bigatuma ajya kwa muganga uwo muntu rero atafashe iya mbere ngo agerageze kwiyitaho yumve ko agomba kugana abaganga cyangwa se gusobanuza nk'uko mubivuze nawe ubanza ikibazo yazakigeza ku muganga amazi yararenze inkombe
niko bimeze koko niwe kwisobanuye nibyo burya akenshi wenda icyo kanseri biriho muri rusange ni uko amoko menshi ya kanseri burya iyo umuntu akirwa ntabwo ababara hari igihe nta kintu na kimwe ufite niyo rero ufite akabyimba nk'uko Charlotte yabivuze ushobora kurwara akabyimba ntihagire ikibazo na kimwe wumva nta ndwara wanapfa kumenya ko nta n'ibizamini by'umuntu adafite cyose nyine kwa kundi ushobora wisuzuma ukaba wakabona ukajya kwa muganga ariko aho kanseri zigera ni uko inyinshi zitangira nta kimenyetso kigaragara umuntu afite ari nayo mpamvu rero tuba bisaba yuko umuntu ubwe ateye intambwe ya mbere akagendana ivuriro rimwegereye ririmo akabyibura kugira ngo umukorere general check up medical check up rero ntacyo afite ariko nanone n'umuntu nawe akajya yisuzuma ntibere igihe kugira ibyo igihe cyose cyose yakumva harimo ikimenyetso kidasanzwe yihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe
yego Dr. Theoneste mukurikirana abarwayi nk'uko twabivugaga buri munsi mamu mukurikiramo abaje kwivuza hanajya ngo mbabaze mwatubwiye ko n'abarwayi n'abagabo barwara kanseri y'ibere abagabo mubona bangana iki baza kuyivuza cyangwa kwipimisha cyangwa uratusobanure mbese ni iki bakora ko abibwira ngo ntabwo umugabo afite ibere umugore arabizi ko arifite nyine bisanzwe ashobora kwipima kumva ko biranavugwa cyane bimaze igihe bivugwa ko umugore ashobora kurwara kanseri y'ibere ariko abagabo hari benshi batazi ko ibyo bintu bibaho nagira ngo ahangaha musobanurire abagabo bo bakora iki kugira ngo babe bakwirinda ko iyo ndwara ya kanseri bayirwaye yabageza kure
ndagira ngo ngira ngo wende turakiyo ndano nshobora kuvuga abandi nanjye mu gihe nari narajya kwigira ibi ntabwo nari nshobora kuvuga abarwara kanseri y'ibere kubera ko ni ya myumvire mpaka ariko ku mugabo binaroroshye cyane kumenya murabizi ko twebwe ubwo dutemba mvuga nk'abagabo bagenzi banjye nuko cyo kugaragaza byere byacu ni moko gusa nubwo ngo andi hose bari nyama nuko ikora akora gusa kora mu tundi kintu yamo kwa cyase kwirere ndavuga cyangwa umuco igihe cyo kuri kintu kagara gakazini kada sanze yo kuri amuganda uko benshi waza ubigenje n'umugore wagira ngo niwa mukobwa wenda imyaka cumi n'itanu kandi kumera iwezi ariko umugabo w'igihe cyangwa ngaho akenshi bari bidasanzwe kandi nibyo ko bitangira ku mudamu ugiye utanga n'umugabo ukumva ufite akabyimba gatuje niyo katakurya wagira ngo ni ikibyimba ariko ukumva niyo n'akantu kadasanzwe hanyuma rero ikibazo abenshi bajya kubimenya bigeze ahantu bitangiye kugera kure aba nagira n'amagenzi yanjye ko igihe cyose ku bigenze ku gatuza hari n'indi mukiri ukumva hari akarimba kadasanzwe karimo gerageza kugira abaganira ku buryo natwe byaje byo kubwira abasore n'abagabo bavuga biratwumvira kure
umugabo se ufite muravuga ati ntabwo ubusanzwe haba ari moko gusa ariko hari ukuntu umugabo ashobora kuba byibushyeho gatoya noneho ibene naryo rikabyibuha yabasha kubipima ku buryo bworoshye
biroroshye cyane kuriya kubyibuha ni inyama wumva byoroshye ariko iyo ni ikibyimba cya kanseri wumva ni ikintu kirimo
bagomba gushakisha akantu kameze nk'akabuye cyangwa agasaro cyangwa akantu ka Dr. Mark mu bantu barwaye kanseri tuvuge reka tugaruke turavuga kanseri yibera ariko ni ku bagabo no ku bagore mu bagore hariya umuvandimwe Charlotte yatubwiye ko bafite ukuntu bahurira hamwe sinzi niba ntabwo dushobora kongera tukamubaza sinzi niba muri abo barwaye kanseri bakayikira cyangwa se bafite uburyo bahura niba harimo n'abagabo nagira ngo mwebwe nko ku rwego rw'igihugu mwaba muzi niba hari itsinda rigizwe n'abagabo baba bararwaye kanseri bashobora kuba bagirana inama
kugeza ubu ngubu hari amatsinda mu byo kwita ko hari imiryango iteganya kuri leta ibyo kwita mu cyongereza civil society organizations z'abantu baba barakize kanseri y'ibere bakishyira hamwe bakajya baganira bagahuza ibitekerezo bakagirana inama ndetse n'ababakirwaye hari ababarayirwaye bagakira ariko n'ababakinanirwaye kuri iyo bafasha cyane kugeza ubu ntabwo tuba muri itsinda hari asosiyasiyo y'abagabo ihari ku by'umwihariko kuko ntabwo ari benshi ndetse bavuga yuko bayirwara ariko ni bake cyane gusa nabo ntabwo baba bahejwe muri ayo matsinda y'abantu ba rockstar survivors abantu bakize kanseri y'ibere cyangwa abakirwaye n'abagabo ntibahejwe gusa nta benshi mu bo niyo nzi nta benshi barimo ariko nabo ubwabo ntabwo bahejwe ku buryo nawe aramutse ari umugabo wakize iyo kanseri y'ibere nawe yajya muri ayo mashyirahamwe kugira ngo afatanye n'abandi bagenzi kugira baganira bagira inama ndetse barebe ukuntu bafatanye mu buzima niyo mpamvu kugeza ubu nikaza ko rihari ariko kubera ko umubare n'abatari menshi ariko nabo bakwisanga muri ayo matsinda yandi asanzwe ahari kugira ngo bafatanye n'abandi bayarimo muri ubwo buryo
twibutse abatwumva ko ari radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara ya kanseri twibanda cyane cyane ku ndwara ya kanseri y'ibere tukaba turi kumwe rero na muganga Mark ushinzwe kurwanya indwara za kanseri ushinzwe ubuyobozi bw'ishami rishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC tukaba turi kumwe na Dr. Theoneste Maniragaba akaba ari inzobere mu buvuzi bwa kanseri ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe abakunzi b'ijwi ry'Amerika rero mukomeze mutwandikire muduhe nomero zanyu tubahamagare nubwo ibi byuma mbona byatangiye gutera ibibazo ntabwo telefoni zirimo gucamo neza ariko mwihangane mu kanya buriya biraza gutungana mu kanya rero muganga Theoneste hari ukuntu twavugaga ibijyanye n'ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye ibyago byo kuba yagira yarwara kanseri ikibazo cy'itabi abenshi muri rusange bazi ko itabi ritera kanseri y'ibihaha hari n'izindi kanseri zishobora guturuka ku itabi Dr. Theoneste
ntabwo cyane mvuga yuko
murakoze cyane kubisobanura. Icyo umuntu agomba gukora ni kugerageza kwirinda ibyo byose bishobora kumukururira ibyago. Dr. Marc Hagenimana, mumbabarire, ni iki umuntu yacunga cyane, uretse mwatubwiye ko hari ibimenyetso umuntu agomba kubona kugira ngo yenda atekereze ko ashobora kuba afite kanseri? Kuri iyi kanseri y'ibere niyo twibanzeho, twe turimo tunavuga utumenyetso nko kuba haba harimo akantu k'akabyimba mu ibere. Ibindi bintu umuntu yacunga ni ibiki? Yabikora ryari? Inshuro zingahe? Ni ibintu umuntu akora buri munsi? Ni ibintu umuntu akora rimwe mu kwezi? Nimutubwire ku buryo umuntu yabigenza kugira ngo nyine abashe gufata neza umubiri we.
Wakoze mu by'ukuri dukangurira abantu ko bisuzuma ibere, amabere yombi byibura buri kwezi, uko umuntu ava mu mihango. Nawe tubwira kandi abantu bave mu mihango nibwo byoroshye kwisuzuma ibere, ndetse n'ikindi gihe umuntu ashobora kubikora atinonda icyo gihe, ashobora no kubikora igihe cyose ari muri dushe, cyangwa ari umuntu wubatse ari umudamu washobora kugira n'umugabo we akaba yamufasha kumusuzuma, nabyo birashoboka. Icyo tubwira abantu ni uko ni igikorwa nyine bagomba kumenyera, bakajya bisuzuma buri gihe, bagasuzuma amabere yombi agahera kuri rimwe akagera no kuri indi. Imbere ikintu tubwira abantu ni uko ugomba kubanza duhagarara nk'ufite indorerwamo ukareba amabere niba nta kintu kidasanzwe cyahindutseho, niba atangana, noneho inyuma y'ibyo noneho ukagenda umuntu akorakora ku ibere akareba niba mbere uri kurakora niba nta kintu kidasanzwe. Ubundi ikindi gikurikira ni uko umuntu agenda akorakora ku ibere agerageza kugenda akanda gake gakeya mu bice bitandukanye by'ibere kugira ngo arebe niba nta kimenyetso cyaba kirimo akabyimba cyangwa ibindi bimenyetso mbibabwire, atari mu ibere gusa ndetse no mu kwaha, kuko ari ibintu ishobora gutangira ari iby'impirigunyi atara kukabyimba kari mu ibere, gashobora no kuza hejuru y'ibere cyangwa kakaza no mu kwaha, nibyo bishoboka. Akenshi nicyo akabyimba nicyo kimenyetso gikunze kugaragara cyane ku bantu benshi, cyangwa ibintu bishobora gufata ahantu hose hejuru y'ibere cyangwa mu kwaha, ariko hari n'ibindi bimenyetso abantu bajya bakunda kugaragaza bakwiye kujya bareba. Hari ibindi bishobora gusanga nk'imiko yarateye isa nk'aho yateye n'imbere mu ibere, mbere nuko twese tuzi ko yakwiye kuba imeze kimwe n'uko abari byiza byombi byegeranye amabere yombi, isa nk'aho yateye bishobora kuguteye ubwoba. Ndetse hari n'igihe umuntu akanda kumuka ugasanga havuyemo ibintu bidasanzwe, havuyemo nk'amashereka kandi cyonsa, havuyemo nk'amaraso cyangwa havuyemo n'ibindi bintu bifite ibara ridasanzwe. Iki nacyo ni ikimenyetso kijya kigaragara, ndetse hari n'ukuntu abantu bagira uruhu rw'ibere rugira gutya rugashisha ugasanga rwabaye nk'umuhondo, nabyo bigira bibaho, cyangwa ugasanga ari nk'agasebe kadakira, ugasanga ari nk'agasebe ku ruhande rw'inkoko cyangwa ahandi ku ibere katajya agakira kandi ura kwivuza. Hari n'ikindi kintu abantu batajya bakunda kumenya bajya bitiranya n'ubundi burwayi busanzwe bw'amabere, hari nk'icyo twita inflammatory breast cancer. Inflammatory breast cancer ko icyo gihe ibere usanga ari byimbye byose ku buryo ushobora no kugitiranya n'ubundi burwayi busanzwe, ariko ugasanga ni ibintu byinshi byihuse cyane, ugasanga wenda n'urwo narwo rwahindutse rwabaye umuhondo, ndetse akaba ari na kanseri ikunze gukura vuba cyane. Mbabwiye byinshi ariko muri make samari kugira ngo ibyende kare neza nkuko nazize nimetse kuza kugaragara hakabyimba bashobora kuzana ibibere cyangwa ibigoni hari kuba ushobora gusanga imikwe y'ibere isa nkaho yatereye n'imbere hari kubona wenda amabere abitanga ku buryo budasanzwe ndetse no kubona ushobora kuzana ibintu bidasanzwe nk'umumuko y'ibere nk'amaraso cyangwa amashinga kandi cyonsa ndetse no kuba ibere bishobora gusa nkaho rihishije rigasa nk'umuhondo cyangwa ukagira ibere ubona ibyimbye ku byihuse mu buryo budasanzwe ibyo rero ni ibintu umuntu wese akwiye kwirebaho byibura buri kwezi ndetse rimwe na rimwe kubera ko ari igihe abantu bitaborohera ubwabo kwisuzuma tubona bakamurebe ko byibura buri mwaka ajya no kwa muganga wowe umudamu wese niba wisuzumye buri kwezi ariko agiye n'igihe ajya kwa muganga byibura rimwe mu mwaka kuko hari igihe ushobora kutabikora neza akaba hari ikimenyetso utabona kandi gifite niyo mpamvu ibyo byombi iyo bifatikanije bituma muri kanseri y'ibere tuyibona hakiri kare kugira ngo tunayisuzumishe usibye neza kenshi nubwo mvuze ibimenyetso bikunze kugaragara bihamye ko ubifite wese ariko abafite kanseri niyo mpamvu ubifite agomba kujya kwa muganga bakamusuzuma hari ibindi bizanye mu mukorera bita biyosi muganga niwe wemeza neza koko ari kanseri kandi akaba ari niwe wemeza undi muntu avurwa
hanyuma umuntu ugomba kujya ugiye kwa muganga kwisuzumisha mu buryo busanzwe yasaba muganga ngo amusuzume ibere kubera ko afite impungenge cyangwa ashobora no gusaba mu buryo busanzwe ko amubwira ati nkeneye ko munasuzuma n'ibere cyangwa abaganga barabisuzuma nta kintu umuntu abajije
byaba byiza niyo nta kibazo waba ufite nk'uko nabivuze iyo ufite ikibazo igihe icyo ari cyo cyose ujya kwa muganga umusore wese ubona ufite n'ikibazo ariko n'udafite ikibazo na kimwe kuko hari igihe ako kabyimba gashobora kutagaragara cyangwa ikindi kimenyetso nk'ikibazo tukangurira abantu ariko byibura rimwe mu mwaka ajya kwa muganga muri ya general check up naguze muganga rero akamusuzuma ibiciro bitandukanye n'umubiri w'imbere y'irimo wenda umuntu akaba yabyibutsa cyane 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 nk'aba bandi twageze bari kuri bafite factors mu miryango akaba yakwitabara na telekonsuzumira n'ibere ariko ikindi tubabwira nk'abafite ubushobozi ibyo tubwira abantu akenshi batanze bafite ubushobozi hari ubundi buryo bwa screening bwo dukoresha imashini bita mammography ni zindi mashini zabugenewe ziri mu akenshi ziboneka mu bitaro bikuru bya kaminuza ndetse no mu makiniki amwe n'amwe ku buryo nk'abadamu bafite kuva ku myaka mirongo ine kuzamura we igihe yajyayo aho ngaho bagakoresha iyo mashini kuko ifite n'ubushobozi bwo kureba n'ibyo umuntu ku giti cye yikoreye atashobora kubona ariko ubwo buryo bwombi burashoboka bwa mbere ubisuzume buri gihe bwa kabiri ujye ku ivuriro rikwegere byibura rimwe mu mwaka wagusuzumye nta kibazo waba ufite uburyo bwa gatatu uramutse ufite ubushobozi bwo kuba wakwishyura mammography ujye ku bitaro bikuru bya kaminuza twavuga nk'ibitaro bya CHUK ibitaro bya Kanombe ibitaro bya Faisal ndetse hari n'amakiriniki amwe n'amwe agenda abikora bagufashe ariko udafite ubushobozi nawe ntagire impungenge n'ubwo buryo bukorwa ku mavuriro yo hasi nabwo burafasha
yego amasegonda 30 reka tuyahe Dr. Theoneste Maniragaba yuzuze kuri izo nama Dr. Marc Hagenimana yaratanze amasegonda make cyane Dr. Theoneste
niyo muganga mbere ngo ntange icyizere ku banyarwanda ndetse n'abandi bose batwumva kanseri y'ibere ni uburwayi buriho buragaje ndetse burahari cyane ariko amahirwe ahari gusuzuma burahari umuntu ashobora mu gihe aje kare yakwivuza agakira dufite abaganga babaga dufite abaganga batanga radiyoterapi bashinzwe igihugu mu bitaro bya kigali y'u rwanda ndetse n'ahandi hose niyo mpamvu hakiri kare hari amahirwe yo gukira
reka mbashimire cyane rero rwose Dr. Theoneste Maniragaba inzobere mu buvuzi bw'indwara ya kanseri ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe na Dr. Marc Hagenimana ni inzobere nawe mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri akaba kuri ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu bijyanye n'indwara za kanseri mu Rwanda ndabashimiye cyane mwese abari badukurikiye aho mwari muherereye hose nshimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma mu kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.